Iyi mwumva na Radio y'Amerika iravugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Muratwumvira kuri FM 104.3 I Kigali mu Rwanda, mu Burundi turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22. Tubutse ko mwasanga ibiganiro byacu ku rubuga rwa internet kuri www.radio.vowa.com. Muri uyu mwanya hano muri studio ya 7 muri kumwe nange Eugenia Mukankusi, ndabasuhuje mwese abatwumva aho muherereye hose. Ku buhanga bw'ibyuma abari umufashe uyu munsi kugira ngo ikiganiro kibagereho, munabashe ko utanga ibitekerezo ndetse n'inama, muganire na bagenzi banyu. Muri kumwe na engineer Jumbe Hamza na Nadia Taha uri bwakire telefone zanyu. Ni ikiganiro muri sanga ikaze mwese kuri radio yanyu. Muri sanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri commune Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10. Radio y'u Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nchuti zacu nongeye kubaha ikaze kuri radio yanyu. Uyu mwanya murasangira n'abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika amakuru y'iwanyu nk'uko mwagiye mubyifuza. Ubuzima rero bwifashe bute aho muri icyumweru turimo gusoza cyagenze gite? Niki wifuza gusangiza abandi bakunzi b'ijwi rya Amerika? Muduhe telefone zanyu tuze kubaha ijambo. Ikaze mwese nanone. Bamaze kuduha nomero zanyu turabashimiye cyane, abandi namwe ubwo muze kuziduha tuze kubahamagara. Reka duhere kuri Ngenza Buhoro Marke. Ngenza Buhoro, uranyumva?
Ndabumva neza cyane.
Ye, urahagana hehe?
Umwanya tuvugana ndi muri Sudani y'Amajyepfo.
Sudani y'Epfo. Nihuba. Ye, aho ngaho mwifashe mute? Niki wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Montamaketse nashaka kuvuga bino turakomeye na mahoro, turashimye Uwiteka uko biri kose, na cyane cyane Zebra Chande dutuye mu gisagara cya Juba ari naho ku mugwa mukuru. Iki gihugu
Juba,
amahoro turashimye uko biri, ariko hari agahaze kuri twebwe Abarundi dusanzwe turino.
Kurusha abene gihugu
ari agahaze kuko twaje madimisisikira Abarundi bamwe amano cyane cyane abanyonzi moto birababaze cyane, barimo baricwa ku bwinshi abanyonzi moto n'abasuma baza bafite n'inkoho. Umuntu ashobora kubwira ati inyunguruzo ntwara hanaka, wamushikana yagiye agufatira ingo watebaga na kumuherezi bodaboda agahita kurasa. Nibyo mpaka mezo bunyine data tuvugana jo asibye harimo murundi wundi bishi.
Ni ibyo bintu rwose twizere ko bizarangira vuba. Abo bagize banabi bagafata
ama ikindi nacyo no yongera nkatera intege Abarundi wacu basanzwe bari mu gihugu cya Zambia. Rusaka twumvise byabashikira nabo. Ubwo Perezida Ndayishimiye yashikayoga kujya migration nayo yahise yirara mu Barundi barafatwa ku bwinshi. Twizere ko ni umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi nyakubahwa Evariste Ndayishimiye niyo yabyumva, azadufasha Abarundi nabo nyine bakoroherezwa muri Zambia.
Ye, uravuga mu buryo bwa diplomasi, bakaba bavugana n'igihugu cya Zambia kugira ngo Abarundi baroherezwe?
Ego, mu majambo make ni cyo cya mbere cyari gikenewe nyakubahwa yo dufasha na cyane cyane uraze Abarundi mu bo tugenda tuyaga abagenzi bari mu bihugu bitandukanye. Abandi Abarundi bari Zambia, Rusaka barafatwa nabi cyane. bese baranafungwa n'ubu nyine duhaye tuvugana harimo abari ikigoma ikigoma nawo nyine harimo abarundi bafashwe bakwira 58 bafashwe na migration Dar es Salaam ni nk'uko nyine mu gihugu cya Tanzania n'ubwo abarundi icyo nyine barafatwa barafatwa cyane aho baherereye aho ntituvuze bari mu mpimba nabo usanga barakatiwe imyaka mezi mbuye atandatu ibintu nk'ibyo twezira dufasha mu ngendo agenda aragira
twizere ko yumvise ibitekerezo byanyu ibyifuzo hanyuma akazagenda abibafashamo kandi ko naho ngaho uri muri Sudani y'Epfo naho muzabasha kugira ubuzima bwiza abo basuma bakaba bareka ibikorwa bibi bihohotera ikiremwa muntu deka noneho tukurike bwo uje mu kazi kawe ka minsi yose keretse niba hari icyo wifuzaga kongeraho mu byo waruvuze.
Okay, turabashimiye hano ingene mujyana mudufasha nuko umuntu azagenda avuga harimo umuntu ashobora kugira impuhwe n'undi ashobora kumva ibyo abantu babaye bavuga akagira icyo afasha burya ubona ko bategetse rimwe na rimwe usanga bafatirwa ariko harimo abashobora kubabumbiriza amaradiyo nazo inkuru zikabagera bikaba biza gusumba.
Urakoze cyane Mark kandi mugire ubuzima bwiza. Twakire noneho Gervais ndiho kubwayo. Gervais urahagana
he? Yego. Ndi Bujumbura mu gisagara cya Bujumbura.
Mwiriwe mutaho ngaho?
Na mahoro jembo na bintu bimeze neza kiretse ko ubushyuhe bwo muci buhari.
Ni hose. Ari
fanye ni indagurika y'ibirere.
Yego.
Muci abashimuce.
Yego. Ni hose na nino turashyushye. Hari ubushyuhe bwinshi.
Ni Afrika ni kime dusanga ishyushye.
Hanyuma icyumweru turimo gusoza kifashe gute wa habayemo ibiki bidasanzwe cyangwa se niki wabwira abatwumva cyabaye muri iki cyumweru?
Jewe icyo nobwira abatwumva kuri kino kuri ino ndwiheze nubwo ko muri rusange ibintu byagenze neza naho rimwe na rimwe ibintu biba byera ngo de ngo bise neza ijana ku ijana ariko muri rusange byagenze neza haba ku kazi ka misi yose no mu bindi haba mu kibano haba mu buzima ndetse n'igihugu byagenze neza naho twumva bene wacu bari muri Sudani n'ahandi bagenda barahura n'ibibazo bitandukanye ariko ni kusanga byubatse si kuko niko yubatse usanga igenda iraca mu bibazo
bintu birahindagurika hamwe ugasanga ibintu bimeze neza ahandi bimeze nabi ariko ngo nta mvura idahita ho ibibazo biravuka hanyuma kandi bikageraho bikabanerwa ibisubizo. Urakoze cyane niba nta kindi wifuzaga kongeraho.
Icyo nayifuza kongeraho ni nka twebwe dukorera mu mashyirahamwe haranira agatsi k'akazi na muntu. Usanga imwe na imwe tugira iminsi mikuru nk'iyi irumva twashaka kubatumira muzogire icyo twakwiye ko mutubaza haba nkuru w'umunsi mukuru w'abasangwa butaka wama uba itariki ya 9 buri kwezi k'umunani buri mwaka nk'ubuhuye urimirije arumva ko ari akajyo keza kugira ngo muzogire icyo mufite ku byerekeye abasangwa butaka mu Burundi ndetse no mu karere ka Afurika.
Urakoze cyane. Urifuza ko twazabatumira mu kiganiro mukavuga kuri iyo miryango yanyu itegamiye kuri leta
n'indi?
Yego. Urakoze cyane.
Namwe murakoze neza.
Namwe twakire noneho Kwizera John Patrick. Uranyumva?
Hello.
Biriwe neza? Nyagatare mwifashe gute? Wavuze kuri uyu Nyagatare.
Amakuru Nyagatare turaho tukwiziza umunsi w'umuganura byagenze neza nta kibazo.
Nuko mwabonye ibyo musangira?
Twabonye ibyo dusangira heza ibigori ndetse ni nyumbati bitoki birahari byose nta kibazo.
Tunyuriremo muri make uko byagenze byari ku rwego rw'umudugudu mu mwabigenje gute byari bimeze bite?
Twahuriye hari ahantu bari bateguye twahuriye buri wese kujya cyisangagamo atakuvanga ni kure niha nago buri wese amuberaga kure buri wese yisabagamo bese muri make ketse hari warugwaye ariko umuntu utarugwaye yabashaga kuhagera agasabana abatari bafite twabashije kubaha abatabashije guhinga cyangwa se kweza neza twajyaga tugira ibibeshi bibagenewe mbese kiroriye nta kibazo mbese ibintu byari bimeze neza
no kuvuga ko mwasangiye ibyo mwarimu mufite hanyuma muhana abatafite batagize icyo bafite icyo batamubaha icyo batahana
yego ibintu ari byishimo
nuko ni ibintu muhora mukora buri mwaka cyangwa murahinduraho mubikorera uko umwaka utashye
uko umwaka utashye tureba ahantu hihariye cyangwa se hafite icyo hasobanuye akaba ariho tubitegurira nk'uku nguku tukishima mbese buri muntu wese akishima hari abantu benshi baba bafite ubukene ariko bakaba bavuga ati nubwo hari abejeje twe nitwejeje ariko umunsi iyo ugeze nabo babonaho ku byo twejeje cyangwa se bejeje nta kibazo
ni byiza gusangira ndumva umwana gushaka ubwo twakureka ukagenda keretse niba nkumwumva inyuma yawe keretse niba hari icyo wifuza kongeraho hanyuma tukakureka
icyo nifuza kongeraho nk'ubuyobozi buratwumva cyangwa se bwumva ino radiyo hari umuhanda nubwo ndi Nyagatare ariko Kavukire n'Ingororero umurenge wa Muhanda nifuzaga ko umuhanda uva Kabaya uca mu santire ya Rutagara ukomeza Birembo uwo muhanda umeze nabi cyane nibe leta cyangwa se ubuyobozi butwumva cyangwa se bunyumva uwo muhanda rwose umeze nabi wawudukorera ikindi nk'abantu baba bari mu cyiciro cya mbere bakaza kugikurwamo ntabwo hari abatari babasha kujya kwishyura mituweli byanze mbese sisitemu bajya bashyira muri mashini bikanga mwatuvuganira bikaza gukunda kuko hari abatabasha kwishyura mituweli nk'abo bahoze mu cyiciro cya mbere ntibabasha kwishyura mituweli mbese bajya kurembo cyangwa se gushaka kwishyura mituweli bikanga mwatuvuganira bakagira ikibazo nacyo bakakirebaho
bikanga ushatse kuvuga ko ari imashini zanga cyangwa hari ikindi kibazo kirimo
bishyura mituweli bishyura mituweli nigere aho yakagombye kuba iri yagira kuko biranga bivuze ngo sisitemu bashobora kuba barabakuye mu cyiciro cya mbere ariko ntibabahe ntibabashyire muri sisitemu y'abandi baturage basanzwe bishyura nk'uko abandi baturage basanzwe bishyura kuko kwishyura niba nk'umuntu wahoze mu cyiciro cya mbere ntabwo yakwishyura ngo bikunde nk'umuntu wahoze utarageze ajya mu cyiciro cya mbere
ndumva yenda inama umuntu yaba hano kwegera abayobozi ababishinzwe bashinzwe gukora iyo sisiteme basanzwe babikoramo noneho bakaba babashyira mu cyiciro babarizwamo kugira ngo babashe kwishyura bagiye bakegera ubuyobozi ndumva byabona igisubizo ariko ubwo n'abayobozi niba batwumva ubwo hari icyo bashobora kuzagenda babafashaho ako kana gafite imyaka amezi ni umwaka ni iki ndumva ari gatoya
gafite umwaka n'andi mezi arengaho makeya karacyari gatoya
ariko karashaka kuvugira kuri radiyo rwose ukaduhoberere
ikindi hano hano Nyagatare mwashaka ubuyo ki na hashira umunara ko ntago tubumva radio yanyu n'ubu ngubu mbakurikira ku rubuga nabwo mbasha kuba kujya ku buryo bwa FM ni ku rubuga FM nabikunda
ndaza gutumika ubwo aho bizajya bikunda bakabasha kuhageza iminara muzajya mubona ibagezeho
sawa murakoze mwatuzirikanye
cyane namwe mubamo nimwe dukorera kandi namwe muba mwatuzirikanye nk'ubu kuba mwaduhaye nomero zanyu kugira ngo tuganire musangize abandi ibitekerezo n'inama ni ibintu byiza cyane
cyane murakoze cyane umva twarabakurikiranaga muri Ngororero ariko ubu ni ukubakurikirana ku buryo bwa
Facebook
cyangwa se urundi kukoranabuhanga ntabwo kuvuga ngo turibakurikirane kuri FM wapi ntabwo bikunda
twitegure twizere ko bizageraho bigakunda igihe hazabonekera iminara aho ngaho iwanyu urakoze cyane reka kandi nguture n'aka karirimbo k'uyu musore turi kumwe hano muri studio nababwiye ko ku buhanga bw'ibyuma hari Jumbe Hamza indirimbo ye rero ubwo ni n'umuririmbyi reka nguture aka karirimbo kimwe n'abandi bose badukurikiye
Sunday, my dear.
Mommy, my baby.
Too much care, my dear. Waga waga wa Sunday, my dear.
So won't you come my way, my baby? From Monday to Friday, you see that I'm always grinding. But tonight I'm out here with you, my baby. I love perfect timing, cause when I bless my eyes on you, not to put my mico on you daily. And let the blessings fall on me. I'm in the zone while she whine on me. Hey, give it to me, baby, so slowly. I need tara
too much care, my dear. Waga waga wa Sunday, my dear. Much care, my dear. Waga waga wa Sunday, my dear.
Mommy, my baby, baby. Unimsi kwa marashi na uka. Wazamani sitaki tena. Wewe ulikufa kiansi msipa. Ila kwangu nimetulia.
Toto wapwani, kwani, nini kipita wavujena marashi, mahi Ni hug a smell of all on me, she like it how I ride the beat I whisper loving in her ear slowly Journey ku baby mgongoni, baby, honi potese Girl, my baby, don't you worry Ball in my arms and twirl, my baby, push it on Cause the taco fell away with every single already I'm on my way, making sure my level straight And I don't want nobody that's gonna be up in my way I got my baby, she my baby Talk up in that way with every single love and day I'm on my way, making sure my level straight And I don't want nobody that's gonna be up in my way I got my baby, she my baby
Jumbe Hamza mu ndirimbo Too Much twizeye ko ibanyuze reka rero dukomeze ikiganiro cyacu noneho twakira Jean Bosco uranyumva
Yego ndabumva.
Wiri weneza urahagana he?
Ah niri weneza ndashima nda hagana muri Mozambique.
Eh Mozambique. Afrika turayi Afrika turayizengurutse twatangiriye muri Sudan yepfo none tugeze muri Mozambique. Mumeze mute?
Ya. Asa namaro turashima kweli.
Ndimani shimwe. Nuko niki wifuza gusangira n'abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Ah nashaka kubifuriza umunsi mwiza nyine no kwashimira ku kuntu muba mutwica mukaduhamagara.
Mm. Urakoze cyane natwe reka tubashimire kuba mwitabira ibiganiro byacu.
Yego nkaje haraheze nk'igihe mvuye mu gihugu nta muntu turavugana kubera taga telefone mfise gakuzi.
Nubona ubwa mbere vuganye n'ijwi rya Amerika?
Eh kaye nirikira gatatu.
Eh. No. Uri Mozambique ahagana hehe neza neza?
Mo muri Shimoyo intara ni province ni Manika.
Mhm.
Yego.
Mhm. No, uratwumvira kuri telefone.
Eh kuri telefone.
Mhm.
Eh. Takeshi imbana ndananyize kuri Facebook nkabona ubutumwa mwanyijijeho.
Yego. Tuba tugira ngo mumenye icyo turi buganireho.
Niho nje ndabibonera.
Ubuzima bwifashe gute aho ngaho?
Ah, nibuke ubu ibintu biragorana kwere urudando rwa gusana urikoro agabanuka. Abantu ntibasuma ubukene n'ibyishye.
Mhm. Ibintu birahenda?
Yego.
Birazimbye.
Birahenda cyane.
Mhm. Yego. Aho se ukora akazi ko gucuruza kuvuze ngo ibintu ntibyenda nuko ukora akazi ko gucuruza?
Ah, no gucuruza.
Aha buze ni iki gituma noneho butarimo kugenda neza nuko ibintu bizimbye?
Wapi ubukene?
Ubukene. Abantu ntibabasha kugura kubera ubukene.
Yabasha kugura kubera ubukene amafaranga yabuze.
Bimaze igihe se cyangwa ni ibintu bijemo hano muri izi mpeshyi?
Oya, aya mezi hose ntibagura kubera benshi baba bimbuye batakugura ibintu bigaragara.
Ubwo nuko ibyo bagombaga gusuma baba babyifitiye iwabo?
Nk'ibintu baba basuma ni nk'imboga zonyine bijyanye n'imiceri biragura cyangwa ubufu.
Ubwo ni ibintu mama mumenyereye ariko mama mubyiteze muri mu gihe imyaka yeze?
Imyaka yeze ibintu tuba twiteze cyane.
Hari ikindi wifuza kubwira abakunzi b'ijwi rya Amerika?
Ntahiriza abo mu Burundi ntibantahiriza.
Maze bitahiriza basuhuze. Wavuze kuri Jean Bosco, wavuga n'irindi izina ryawe kugira ngo bamenye umuntu bashohoje uwo ari we.
Nitwa Basabose Jean Bosco. Muntahirize papa yitwa Ndinduvugo Emmanuel. Ndaza hari ku karadiyo ashobora kunyumva cyangwa abagenzi bakamwumva. Mbese n'abavandimwe banje bose mubansikiriza ubutumwa.
Ubwo niba bari kuri radiyo barakumva, gusa hari bamwe batabasha kutwumva mu Burundi nk'uko no mu Rwanda hari nkuriya w'Inyagatare wavuga ko batatwumva. Ahatagera iminara ntabwo ubwo batwumva, ahandi mu Burundi ahatari FM kuko nta FM ihari ku mirongo migufi naho birabagora kugira ngo babashe kutwumva. Ariko arubashije kunyura ku buryo mpuzambaga cyangwa se nkoranyambaga akabasha kumva ubutumwa bwawe yabubashyikiriza?
Twebwe bashobora barabyumva, ni mu ntara ya Muhinga radiyo irashyira.
Muhinga bigerayo. Ubwo barakumvise rero, ubwo barakwiyumviye, ntabwo twirirwa tubagezaho ubundi butumwa bwihariye.
Yego, ndabashimire cyane.
Urakoze nawe.
Okay, namwe murakoze.
Hari undi muntu numvaga ari inyuma yawe nawe ni umurundi cyangwa umunyarwanda kugira ngo tumuhe ijambo?
Oya, bavuga igipolitiki. Bavuga igipolitiki.
Icyo tuvuga natwe hano ntabwo ari kenshi, ariko hari ibyo twumva. Sawa, urakoze cyane.
Okay, mwirigwe neza.
Yego, namwe. Twakire noneho Bizimungu. Urahari?
Yego, mwaramutse.
Gakeye neza, urahagana he?
Urereye muri Kongo, ndi muri karere ka Masisi, ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru.
Masisi se bimeze gute? Umutekano uragaruka, bihagaze gute?
Umutekano nani ibisanzwe tu. Intambara abantu gupfa nk'ibisanzwe.
Ngo akabikamenyekerwa nka keza uti ni ibisanzwe umaze kuyimenyera.
Twarumiwe, twabuze n'icyo twakora. Gusa koreti igombye gukora uko bishoboka kose kabisa, kuko turembejwe n'intambara n'ingaruka zabyo ku baturage. Usanga ari twe biri kugiraho uruhare runini cyane.
Birumvikana. Mwihangane, umunsi umwe izarangira.
Yego, yego. Ndi munsi uhukirize n'abanyamasisi bose.
Abasuhuze rwose, umwanya urawufite. Niba hari abo wifuza kuvuga amazina nabo bavuge nta kibazo.
Turabakunda cyane.
Abanyamasisi?
Dukunda ijwi rya Amerika.
Natwe turabakunda. Abanyamasisi bose turabasuhuje.
Akabazo kajya kabino. Ntabwo tubasha kubafata ku mirongo yanyu ya FM.
Iki ni ikibazo gikomeye n'abandi bakomeje kuvuga cyangwa bajya batubwira.
Ngiye gusa ko nkunda kubakurikirana nyine ku mbuga nkareba ingingo mwashizeho. Ariko kuri radiyo ntabwo mbasha kubafata, keretse iyo ndi ahantu hitaruye gusa.
Kwizere ko azageraho akaboneka uburyo bwo kugira ngo mubashe kutwumva mutagombye kujya ahitaruye, kuko nabyo bishobora kuba bifata bisaba uburyo.
Mushiremo imbaraga kabisa, naho ubundi turabakunda cyane.
Urakoze cyane, natwe turabakunda. Mukomeze kwihangana, intambara izashira.
Yego.
Ugire ibihe byiza rero.
Yego.
Kuri Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, turakomeza twakira abakunzi b'Ijwi ry'Amerika. Twifuje uyu munsi kubaha umwanya kugira ngo muganire hagati yanyu, mwungurane inama n'ibitekerezo. Reka twakire Ahmed.
Yego, muraho
Ahmed, uhagaze hehe?
Ubu ngubu ndi mu Majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Rundi, umurenge wa Buyoga. Ubungubu niwo mpagaze rwose, ndimo ndakurikirana Ijwi rya Amerika, ikiganiro muri Isanga.
Ni icyanyu uyu munsi? Ni icyanyu twakibahariye kugira ngo muganire na hagati yanyu.
Turagikunda cyane, ni ikiganiro kitugezaho ibintu byinshi, amakuru tukaganira, kikatugezaho inama nyinshi zigendanye ku buzima, politiki ndetse n'ubukungu. Ni ikiganiro dukunda cyane.
Nuko
dukunda cyane, ariko mujye muzagerageze, hari ahantu tutabasha kumva. Nk'ubu iyo nagiye mu burasirazuba bw'u Rwanda, i Nyagatare, ntabwo mbasha kubumva.
Uhuje rero na Kwizera John Patrick, nawe uri Nyagatare, yatubwiye ku mukanya kashize yuko abatabasha kutwumva.
Ntabwo tujya tubasha kubumva rwose icyo kibazo, muzarebe ukuntu mwakita ukuretse mu, ntabwo tujya tubasha kubumva, ariko turagikunda cyane ikiganiro.
Ndubwo ndaza kongera nibutse, ubwo igihe bizashoboka nyine muzabona FM ibagezeho.
Yego. Hano rero mu Majyaruguru y'u Rwanda, mu karere ka Rulindo, ikintu turi kuvuga wenda kuri uno munsi ni ikintu cy'umuganura. nka event y'u Rwanda turi kwishimira umuganura ariko ureje dufite nk'ikibazo izuba ryo ryaravuye cyane ahantu hose dufite ikibazo cy'izuba ryavuye cyane
no kubera ihindagurika ry'ibihe mwabashije ariko kubona ibyo muganura
twabashije kubona ibyo tuganura hari abahinze amasaka hari abahinze ibigori hari abahinze ibishyimbo ni uguhuriza hamwe ubundi tukaganura ku mbuto y'u Rwanda
mwabonye n'ibyo musagura se kugira ngo muhe abatishoboye hari umuvandimwe wari wabitubwiye ko basangiye n'abandi ariko bakagira n'ibyo babaha abatishoboye namwe niko mwabigenje
rwose nta ntago byabura kuba habaho gufasha abatishoboye mu miryango bagatangira bakaganura ku mbuto y'u Rwanda
nagira ngo
rero umuntu ukize nk'abantu nkababiri rwose
basuhuze
mutukirize abantu bo mu by'umwihariko abantu bo mu mudugudu wa Gitaba mu karere ka Rurindo umurenge wa Buyoga abantu bose batuye mu mudugudu wa Gitaba n'abanyeshuri biga muri kaminuza y'u Rwanda ishami rya Nyagatare mu burezi muri kombine ya geography na economy bose mubansuhukirize rwose ndabasuhuje ni Kwizera Ahumadi ano muri Rurindo mu karere ka Rurindo umurenge wa Buyoga
urakoze cyane ubwo barakumvise niba bakurikiye radio
dukunda gukurikira iki kiganiro cyane kitugezaho ibintu byinshi turagikunda cyane
ibyiza nuko aho ngaho nyine mubasha kutwumva
mu majyaruguru Rwanda aho turabumva kuko umurongo wa FM urahagera ariko iyo tugeze mu burasirazuba ntago tubasha guhongera kubakurikira nicyo kibazo dukunda kugira
ndumva rwose Nyagatare hari ikibazo gikomeye cyo kugira ngo abakunzi b'ijwi rya Amerika tubashe kugera ku bakunzi b'ijwi rya Amerika ariko bizashyira bishoboke
yego muzarebe mu gikoreho rwose tugira irungu yo turiyo tugira irungu cyane
nibyo muradukumbura
turabakumbura tukagira irungu
ubwo rero bizagera aho ngaho wenda bikunde mukunze kujya se Nyagatare mukorerayo cyangwa biba byagenze gute kugira ngo mujye Nyagatare
dukunze kuba turiyo turi gukurikiranayo amasomo tuba turi kwiga
yego
rero gukurikira ikiganiro bikaba ikibazo
bizashyira bikunde reka tubyizere
reka tubyizere buriya barabikoraho
Kwizera rero Ahmed ndagushimiye cyane ugira ibihe byiza
natwe turabashimiye mugira ibihe byiza
murakoze Radio Ijwi rya Amerika i Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi noneho twakire se ku bwabo Isaac uranyumva
ndabumva cyane
na mahoro urahagana hehe
Je mpagaze ngahe Nairobi.
Ni Nairobi mwiriwe mute?
Nairobi twiriwe neza turashima Imana.
Nuko. Icyumweru cyagenze neza?
Icyumweru cyagenze neza turabishima nubwo ibintu bitifashe neza nkaho mu minsi heze. Kumbo y'imigaragambyo igize iminsi cyangahanga.
Ubu bimeze gute se ibyo by'imyigaragambyo?
Nyigaragambyo hari ituze usibye ko hari uko numva biguye gusubira ariko twibaze ko bashobora kubirangiza ntibibe kuko biratera ubushomeri ngaha anya nka twe tuba dusanzwe turi abantu baje gushakisha ahangaha
birumvikana hari n'abagwa mu myigaragambyo hari n'abayikomerekeramo urumva bibaye byiza yahagarara
nije twizeye kuko bituzanira ku ingaruka mbi kuko umuntu abaye mwigisagara biba bitegerezwa ko afungura kariha n'inzu agira kabonye nako kazamufasha mu buzima
yego
ubwo rero ntibiri kugenda neza
okay twizere ko bizahinduka vuba bitabya byagera kure cyangwa ngo bigire ingaruka nyinshi bigeza ku baturage.
Wo bishima cyane.
Hari ikindi wifuza kubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika mbere yuko dukomeza?
Yewe ndyewe cyane no kuba turi benshi tubakurikirana turi mihingo yose. Ibyo ngivyo birangyohera cyane kuko iradio VOA Ijwi rya Amerika turayikunda cyane 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 ngo ngaho i Burundi ngaho ingozi. Uko ni naho nsanzwe mvuka turayikurikirana cyane gose.
Nuko gose nibyo. N'uyu munsi ndimo kubona dufite abantu bari ahantu hatandukanye. Urabona wowe uri i Nairobi, harundi watubwiye ko ari Masisi, rumva tugeze muri Kongo, tuvayo tujya mu Burundi, turi muri Sudani yepfo na hantu hose hatandukanye.
Nibyo cyane kuko turayikunda kuko ivuga ukuri kandi iradufasha kumenya hirya no hino uko ibintu byifashe. Nuko rero ndipfurije abamenyeshamakuru bose b'Ijwi rya Amerika weekend nziza n'akazi keza aho bari hose.
Nawe rero
ubagiriye n'abanwanyi bose aho bari.
Yego ubwo rero ugira ibihe byiza hanyuma na weekend nziza nkuko uyifurije n'abandi.
Namwe murakoze cyane.
Abakunzi rero reka dukomeze noneho twumva n'akaririmbo ka Bobby Wine Sunda.
Sunda mami,
Radio Ijwi rya Amerika hi Washington DC mu Kinyarwanda no mu Kirundi tubutse ko mutwumvira kuri FM 104.3 Kigali mu Rwanda. Mu Burundi tukaba turi ku mirongo migufi kuri metero 19 na metero 22, ariko nkuko hari benshi batabasha kudukurikira kuri radio bashobora kujya kuri Y3 kuri internet y3@radioyacu.com. Dukomeze rero ikiganiro cyacu aho twabahariye uyu mwanya kugira ngo muganire hagati yanyu, mwungurane inama n'ibitekerezo, musangire amakuru y'iwanyu. Twakire noneho Cyrille Muvunyi, wiriwe neza ko telefoni yawe irimo kuducikana. Irimo gucika, urimo uragenda ahantu. Oya, turumva ko urimo kuvuga ariko biracika, naga amajwi asohoka neza. Ni kirere urahagana hese? Buretse gato yubwo turaza kongera tuguhamagare. Ndibaza ko ngomba ko harimo akabazo gatoya, reka mbwire Nadia yongera guhamagare.
Igira hirya ariko mada inyegera ariko abanyabugongera ntabwo njya mbizera. Muri abanyamitwe
ngo jewe duwibugo.
Yego rata, uri umunyarusange kazi kuko nibo bagenda bimyozora nk'inka zabo.
Ariko abirasi bimuhumuruka mana
shofe, wenda unashaka kuri uyu wacu rusange uradutwara neza kandi ndakwizeye.
Mbiye kwetu ni bugo ndiyo bugo
wiki. Ni ukuvuga ko buri wese muri twebwe yagiye yibeshya ku wundi. Komba taxi yaje.
Taxi ikorera hafi y'umupaka, ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafise byinshi bibatandukanye.
Komba taxi muyitegurirwa kandi mukayigezwaho na
La Benevolence ya Grola.
Icyo kiganiro rero cyangwa se umukino Komba taxi mujye mugikurikira buri wa gatandatu na buri cyumweru, ni radio yanyu, ni kuri radio yanyu Ijwi rya Amerika. Noneho twakire Mark, uranyumva? Mark bambwiye kuri mu Rwanda, urahagana hehe?
Nange ndi mu Rwanda.
Yego yego. Hanyuma yo Kigali mu Rwanda mwiriwe mute? Namwe hari umuganura?
Yego.
Ariko kandi ntibabuza kugira akantu bakora gashobora kuba kanagira nifaranga kabinjiriza. Murakoze cyane, nimwe mudushyigikira bigatuma yenda nabo bandi badukunda. Yego komeza.
Murakoze ikiganiro ndagikunda, nta munsi n'umwe ushobora guca yumvishe radio y'Amerika niyo naba ndi mu kazi ndagerageza nkashyiramo ku kiri ariko nkayumva njyewe navuga ko n'indi ari radiyo yanjye.
Nuko nuko n'ubundi ni radiyo yanyu.
Murakoze cyane kandi namwe umunsi mwiza muduhuriza abantu b'i Washingitoni mabyondi Kigali mu Rwanda barabasuhuza kandi barabakunda.
Yego rwose urakoze cyane. Ubwo ndabasuhuje bose abo ngabo wifuriza n'umunsi mwiza kandi namwe mukomeze kugira ibihe byiza by'umuganura.
Urakoze nuko.
Yego twakire Ndayishimiye.
Hello.
Mwiriwe neza?
Ego mwiriwe cyane.
Urahagana he?
Ndi Bujumbura, ndi mu karuhuko y'Bujumbura. Ko nsanze mba hanze y'igihugu ariko mu matsi kwezi n'indwi zibiri ndi Bujumbura.
Wagiye kuruhuka?
Nagiye kuruhuka.
Nuko wagiye se ku kiyaga?
Kuri Tanganyika. Heza ubundi ko ndarya n'agakeke agafi noneho.
Nibyo karampumuriye
nabahe nimero
karampumuriye ndakumvise.
Wakumvise nawe ariko tugasangiye.
Urakoze cyane. Nuko
noneho icyatumye mfata uno mwanya kugira nganire namwe nuko nabonye mubaza ngo ku Burundi no mu Rwanda ngo aho muherereye mbega se noneho hifashe gute, kirere kimeze gute, ndetse nsengira ngo no mu bijyanye n'imibereho.
Yego nta si mu Burundi gusa no mu Rwanda ni hose hari abadukurikira kuko baba bari ahantu hatandukanye. Niyo mpamvu tuba twifuza kugira ngo tubahe umwanya batange amakuru y'aho baherereye.
Yego je rero nk'umurundi aba mu mahanga ngomba kuvuga kuri ibijyanye no mu Burundi muri aka kanya aho maze ukwezi n'amahinga abiri ariho ndi. Ndabona ari igihugu gitekanye kimeze neza kirimo amahoro n'umutekano. Icyo nicyo cya mbere shingiro nyamukuru ku by'igihugu. Kigira kabiri umuntu aragenda ashatse arafungura ibyo ashatse. Ni ukuvuga ni igihugu ndetse nuhamagara ko n'abandi Barundi boza baragira vacance iwabo kimeze neza cyane. Ego
waryohewe ubwo hagomba kuba hari ibintu wari ukumbuye niba rumaze igihe kinini hanze.
Urabona nk'ibihugu tubamo kuronka umukeke, isombe, usanga ari ibintu bitabyoroshe. Hakaba hari n'abandi nabo iyo bari babwira ati oya mu Burundi biracika noneho nta mutekano nta mahoro ngira noneho hari mwagenda mwagira ibibazo. Nagomba ndababwire yuko ababwira ibyo bintu barababesha cyane, barabesha abo Barundi bene wacu mu Burundi n'amahoro n'umutekano. Kandi noneho ngira murane ni nimero turiko turavuga naho je ntabwo ndi nkoresha i Burundi, nkoresha igihugu naje mvamo.
Ubwo ni WhatsApp urimo gukorera kuri WhatsApp?
Ndi kunkorera kuri WhatsApp. Ariko nagomba ndababwire ko igihugu cy'u Burundi ari nyabagendwa koko n'icamata n'ubuki nk'uko bavuga kuva kera none.
Ubwo rero n'abandi bazajya bajya mu biruhuko ahariho hose bazajye baduha nomero tubahamagare batuganirize twumve uko ubuzima bwifashe. Ubundi ubahagana hehe?
Bawa jemba kumusaka ni homba ariko mnu mwanya ndi Bitanganyika.
We nafuka igihugu cyo hanze ubamo?
Ni Sudani ya Majepu.
Sudani ya Majepu. Nuko hari uwo twavuganye uri hariya muri Sudani yararimo kutubwira ko hari abantu bagira ibibazo bahura n'abasuma babiba amapikipiki n'ibintu nk'ibyo.
Ibyo ndabizi bimaze igihe ariko nibaza yuko naho leta ibiri kirabikoreraho ko iyo abasuma cyangwa se abajura uko babyita mu Kinyarwanda babaye benshi nibaza ko inzego z'umutekano nazo hagera igihe zikabifata nk'uko ziteza gukingira abanyagihugu cyangwa se abaturage.
Kuzasubira ryari se?
Ndiko ndabitegura mu minsi ya vuba cyane.
Reka rero tukwifurize kugira ibiruhuko byiza.
Murakoze cyane kandi nanjye ndakunda radiyo y'igihugu ya Amerika kubera irafata umwanya igaha umuntu wese agashikiriza akari ku mutima nuko bari karabona abaherereye. Turabashigikiye cyane.
Murakoze cyane ko
mufata ako kanya muka ikiganiro abantu bose bisa mu bwisanzure.
Ni byiza igihe cyose bidushobokeye tuzajya tubikora.
Murakoze cyane.
Yego twakire noneho Bikorimana Desire. turi kumwe muraho muraho murahagana he mu karere ka Rutsiro mu Rwanda yego yego nuko mumeze mute aho ngaho ubuzima bwifashe gute icyumweru cyagenze gute turimo tugiye kugisoza ntabwo nkumvise neza byagenze gute
amakuru ariko mu gihe n'ikintu cyose kiri mu zuba nifunga ry'isengero leta iri kudufunga isengero itucunguye
ntabwo ariho honyine ariko
kandi ni mu gihugu hose ni mu gihugu hose
babasobanuriye impamvu
bari kudusaba ibyangombwa nyine bagenda basaba ibyangombwa nk'amasuku ariko nuko ntabwo bagafunga isengero nyine bafatiriye bakiri ifite ubuntu ngo cyangwa se bareka ngo bafunge baba bagafunga batunguranye
yego ariko ibyo ibyashingiweho nawe ubwo wabibonaga
ibyo nabibona
nuko yenda byaba bitunguranye nk'uko bivuga ubwo nukubahiriza nyine amabwiriza ntakundi urumva haba hari abantu babareberera bashobora babona ko yenda nk'iyo suku nke ishobora kuba yatera abantu indwara hari ibindi bibazo bishobora kuvuka urumva nyine amabwiriza agomba kubahirizwa igihe cyose
ubwo igihugu cy'u Rwanda kibyeyi wacu nayo ntitukwibuye
namwe se mwizihije umuganura
umugabo niwe twawijije inanga twawijije rwose ubu tugusangira kubyo twejeje twese muri rusange
imyaka yabashije kwera se
bireze ibigori bireze amasaka areze ndetse n'ibirayi bireze niba hafi turabyose bireze
nuko mwabonye ibyo musangira n'ibyo musagura
byose ibyo dusangira n'ibyo dusanga rwose ntacyo dufite
nuko nuko ubwo ni amahoro rwose niba mufite ibyo kurya mukabasha no gusagurira abatabifite yego amatora yagenze neza aho ngaho nuko nuko hari ikindi wifuza kubwira abakunzi b'Ijwi rya Amerika se mbere yuko tukurekura
nuko nyamukaye wifuza abantu twabaye mu karere ka Kirehe hari n'ubwo yitwa nta mutoni jean damascene n'abantu bose bimukiye mu karere ka Kayonza bavuye hano iwacu mu birengero ndeba hariho baza ya siri hembo yitwa ukurikiye rusi ndetse n'abahamiye rwanda
yego urakoze nawe tushimire n'abandi bose badukurikiye muri kiganiro hari abaduhaye telefone ariko ntizabasha gucamo bashobora kuba batari baziri hafi ariko turagushimiye cyane dushimira nabo bose bagiye batwandikira nk'uwitwa Celestin Hakizimana yatwandikiye ariko ntabwo telefone yaciyemo hari Matias Bigirimana hari twifatanye Jamas Janvier niyo nizeye Japhet Nsabiyumva Site Trinité Louis hakaba Pro Raba cyangwa Roba Ati epimake Nshimirimana Guy Trésor Jean de Dieu Innocent Niringimana Marc Lautaro Martinez Bloke Mugambira abo batubwiraga ko we nta telefone yari yanduhaye ariko yatubwiye ko bizihije umunsi w'umuganura aho haherereye hanyuma undi watwandikiye nawe ni Kwizera Lucky Ahmad twavuganye nawe Kazimiri Siborurema n'abandi nta usomye amazina yabo ariko mwese tubifurije ibihe byiza abarimo kwizihiza umuganura namwe mugira ibihe byiza aho muherereye hose turabakunda mwari kumwe na radio yanyu Ijwi rya Amerika mugire ibihe byiza. Indirimbo rero tugiye gusodezaho ni ya Asha KID mukomeze rero kugira mukomeze kugira ibihe byiza mwumva iyo ndirimbo ibanogere ku buhanga bw'ibyuma nkuko nabibabwiye nari kumwe na Jumbe Hamza yarafatanije na Nadia Taha nge kuri mikuru mwumvaga Ndeugenia Mukankusi amahoro iwanyu no mubanyu
Nafsi yangu imetuwa kwako kwa.